mali la ŋanaya ɲɔgɔndanw championnat cɛ kɔrɔbalenw ta ko don a tɔ tile kelen tile 29nan kun cɛra kunu alamisa juyekalo tile 6 san 2023 halisa a ma dɔn klɔbu 16 cɛ ma min bena ŋanaya sɔrɔ ni sɛzɔn kun cɛra hali n'a y'a sɔrɔ ŋanaya bɛ klɔbu fila ni ɲɔgɔn cɛ AS Real de Bamako ale ni joliba atletik klɔb tile bisabana kɛnɛ kan min b'a kun cɛ ni real ye filani bin kɛ o kɔrɔ real kɛra ŋana ye ka da kan tile 29nan ɲɔgɔndan kɛnɛ kan real ye see sɔrɔ stade malien de bamako kan cilu fila kanankolo o b'ale ka kuru dafa 59nan min ye joliba atletik klɔbu ye fɔ ale ka sebaaya sɔrɔ tile bisabanan a na laban ɲɔgɔndan na o dɔrɔn tɛ ka fara sebaaya kan fo real ka bin tile bisabanan na kuru 56 be joliba bolo binga fc binna joliba ɲɛkɔrɔ tile 29nan na kanankolo cilu fila o kɔrɔ gɛrɛsɛgɛ dɔɔni bɛ AS Real de Bamako bolo ka tɛmɛ joliba kan nka senatolantan don koo bɛɛ be se ka ye a la an ɲɛ be min na championat ɲinata bena tan fo don laban tile bisaba ko don a yɛrɛ bolo dara ka ban senatolantan federasiyɔn ɲɛmayaso fɛ a be daminɛ sinigɛnɛ kari juyekalo tile 9 k'a kuncɛ ntɛnɛ nata juyekalo tile 10 san 2023 ASB terɛn na bamakɔ real ni AS Black Star be ɲɔgɔn sɔrɔ stade mamadu jara asila kulukurukaw fɛ yelen olympique ale ni joliba atletik klɔb be ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan nunu fila bɛɛ be tan kari nata sinikɛnɛ juyekalo tile 9 ni nɛgɛ ye 16 dana gosira u bɛɛ be daminɛ ɲɔgɔn fɛ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore kalaseli don